Mlaligi murutu. Zamoyo uno, sisi takondole tsantima. Ndinati muntima mwanga, ti yeru ndi kuyese, ndi chimwemwe. Tapenya tsono zabwino, ndipota ona, ijiso ndi chabe. Ndinati, kuseka ndi misala. Ndi chimwemwe kodi chichita chiyani. Ndinafuna muntima mwanga, kusangala satupilanga ndi vinyo, ntima wanga uli kunditsogolera mwanzeru. Ndi kugwira utsiru, kuti ndizindikire chabwinocho, cha ana anthu nchiyani, chimene azichita pansi pathamba masiku onse a moyo wawo. Ndinadzipangira zazikulu, ndinadzimangira nyumba. Ndikuoka mipesa, ndinakoza mphanje ndi minda yanga. Ndikuoka mu mitengo ya zipatso za mitundu mitundu. Ndinadzipangira ndekha, matamanda amadzi, akuthirira, madzi nkhalango, momera mu mitengo. Ndinadzitengera akapolo ndadzakazi, ndinali nda akapolo, anabadwa kwanga. Ndinalemeranso pokhala nazo zoweta zazikulu ndi zazing'ono, kupambana onse anakhala mu Yerusalemu ndisanabadwe ine. Ndinakundikaso siliva ndi golide ndi chuma cha mafumu ndi madera a dziko. Ndinayitanitsa amuna nda akazi akuyimba ndi zokondoletsazo za ana anthu, ndizo zoyimbira za mitundu mitundu. Ndinakula chikulire, kupambana onse anali mu Yerusalemu ndisanabadwe ine. Ndipo zeru yangaso inakhala na nebe. Ndipo chilichonse maso anga anachifuna, sindinawamane. Sindinakandize mtima wanga chimwemwe chilichonse pakuti mtima wanga unakondwera ndi ntchito zanga zonse. Gawo langa la ntchito zanga zonse ndi limeneri. Pamenepo ndinangana zonse manja anga anazipanga. Ndi ntchito zonse ndinasauka pozigwira. Ndipo taona, zose zinali za chabe chabe, ndikungosa utsantima, ndipo kunalibe phindu kunja kuno. Ndipo ndinatembenuka, kukangana zeru ndi misala ndi utsiru. Pakuti yemwe angotsata fumu angachite chiyani? Si chomwe chinachitidwa kale. Pamenepo ndinazindikira kuti zeru ipambana utsiru kwambiri, monga kuunika kupambana mdima. Wanzeru maso ake ali mutu wake, koma chitsiru chiyenda mu mdima. Ndipo naneso, ndinazindikira kuti chomwe chiwagwera onsewo ndi chimodzi. Pamenepo ndinati muntima mwanga, chomwe chigwera chitsiru, naneso chindigwera. Nanga bwanji ndinapambana kukhala wanzeru. Pamenepo ndinati muntima mwanga kuti ichiso ndi chabe. Pakuti wazeru sapo sa chitsiru, kukumbukidwa nthawi zonse. Pakuti zonse zooneka kale, zidzayiwalika mtsogolomo. Ndipo wanzeru, amalira bwanji ngati chitsiru tu. Chifukwa chake ndinada moyo, pakuti ntchito azipanga kunja kuno sindisautsa, pakuti zonse ndi chabe ndikungosautsa mtima. Ndipo ndinada ntchito zanga zonse ndinasauka nazo kunja kuno, pakuti ndidzansira izo munthu wina amene adzanditsata. Ndipo ndani adziwa ngati adzakhala wanzeru pena chitsiru, koma adzalamulira ntchito zanga zonse ndinasauka nazo ndikuzigwira mwanzeru kunja kuno. Ichiso ndi chabe. Ndipo ndinatembenuka, ndikukhululuka za ntchito zanga zonse ndasauka nazo kunja kuno. Pakuti pali munthu wina agwira ntchito mwazeru ndimodziwa nadzipinduliramo, koma adzapereka gawo lake kwa munthu amene sanagwirepo ntchito. Ichiso ndi chabe ndi choyipa chachikulu. Pakuti munthu ali ndi chiyani ntchito zake zonse ndi mkusauka kwa mtima wake amasauka nazozo kunja kuno. Pakuti masiku ake wose ndi zisoni, vulo lake ndi kumlilitsa, ngakhale usiku mtima wake supuma. Ichiso ndi chabe. Kodi si chabwino kuti munthu adye na amwe, na aonetse moyo wake zabwino ntchito yake? Ichiso ndinachizindikira kuti chichokera ku dzanja la Mulungu. Pakuti ndani angadye ndi kufulumirako koposa ine? Pakuti yemwe Mulungu amuyesa wabwino ampatsa zeru ndi chidziwitso ndi chimwemwe. Koma wochimwa anlawitsa vuto la kusonkhanitsa ndi kukundika kuti aperekere yemwe Mulungu amuyesa wabwino. Ichiso ndi chabe ndi kungosautsa mtima.